Yeah. Ini lengo mani. Ule demu najua ukim check check.
Many times
back to life.
As a baby.
Yeah. Old school story, story ya one boy, story ya ule dem ni men like toka utoi. Niki chapa la pef, two jam session. Dema meiva mina die sensation. Dance floor session, kidogo matation. My boy wa mine wa shani pay attention. Anyway huyu demu wanga kababi. 48 ye wanaishi labi. Form 3 bana bado ni msafi. Mbele na yo amebeba choki labi. Jumi wanga na swaga, yo wanga na haga. Na mi wanga na mpele ganga, tu anga banga. Mwangu ni feel bana, ye keep it real sana. Ye wake up boys kichinche kwenye till bana. Siku crazy, she turns it to amazing. Deals ikidunda, ye wanga nanyamsha. Bills ikikama, haziwezi kunitisha. Chumanzika, ye boss uwezi kunibisha. Hini ya mademu pia my boy clarity. Advice, direction, you know she be my gravity. She makes it easy mwanaume ku relax. I get home, boss ni massage on my back. Nikki get stressed bana, she be on a rush. My mom may come through,
many
go for charger.
I'ma love you forever. With you I feel right.